Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 9. Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye. Hariho umugabo w'umubenyamini witwaga Kishi mwene Abiyeli mwene Serori mwene Bekorati mwene Afia umwana w'umubenyamini, umugabo ukomeye w'intwari. Kandi yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli. Nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza, kandi yasumbaga abantu bose bamugeraga ku rutugu. Bukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli zirazimira. Kishi abwira umuhungu we Sawuli ati, "Ubu ngubu ujyana umugaragu wacu umwe mujye gushaka indogobe." Nuko arahaguruka anyura mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu no mu gihugu cy'Isharisha, ntibazibona. Maze banyura mu gihugu cy'Isharimu barazibura. Banyura mu gihugu cy'Ababenyamini naho ntibazibona. Bukeye bagera mu gihugu cy'Isufi, Sawuli abwira umugaragu bari kumwe ati, "Hoshi dusubireyo kugira ngo data atareka guhagarikira indogobe umutima, akaba ari twawuhagarikira." Nawe aramubwira ati, "Muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo." Sawuli abaza umugaragu ati, "Ariko se nitujyayo turamutura iki? Ko impamba ishize mu nkangara zacu kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana, mbese dufite iki?" Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati, "Dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore." Kera kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati, "Ngwino dusange bamenya, kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya." Sawuli abwira umugaragu ati, "Uvuze neza, hoshi tugende." Nuko binjira mu mudugudu aho uwo muntu w'Imana yari ari. Bakizamuka mu mudugudu bahahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma. Barababaza bati, "Bamenya ariyo?" Barabasubiza bati, "Ariyo. Dore ari imbere yanyaho. Wihute kuko uyu munsi ariho asohoye mu mudugudu. None ubu abantu bagiye gutambira mu rusengero rwo ku Kanunga. Nimugera mu mudugudu, uwo mwanya muramubona atarazamuka ngo ajye kurira ku Kanunga. Abantu ntibabasha kurya ataraza, kuko ari usabira igitambo umugisha, maze abatowe bakabona kurya. None nimuzamuke muramusangayo nonaha." Baherako bazamuka bajya mu mudugudu, bakinjira muri wo bahubirana na Samweli asohotse ajya ku Kanunga. Samweli amenya ko Sawuli ari w'Imana yatoranije. Kandi umunsi Sawuli arasuka, Uwiteka yari yaraye abihishuriye Samweli, aramubwira ati, "Ejo nka magingo ya nzakoherereza umugabo uturutse mu gihugu cya Benyamini, uzamwimikisha amavuta abe umwami w'ubwoko bwanjye Isirayeli. Niwe uzakiza ubwoko bwanjye amaboko y'Abafilisitiya, kuko maze kureba abantu banjye kandi gutaka kwabo kwangezeho." Nuko Samweli akirabukwa Sawuli, Uwiteka aramubwira ati, "Dore nguyu wa muntu nakubwiraga. Uyu niwe uzategeka ubwoko bwanjye." Nuko Sawuli yegera Samweli mu irembo ry'umudugudu aramubwira ati, "Ndakwinginze nyobora aho inzu y'Abamenya iherereye." Samweli aramusubiza ati, "Erega nigiye Bamenya. None njye imbere tujye ku Kanunga, kuko uyu munsi muri busangire nanjye, maze ejo mu gitondo nzagusezerera ngusobanuriye ibiri mu mutima wawe byose. Kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi itatu zizimiye ntiziguhagarika umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo mu Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so yose?" Maze Sawuli aramusubiza ati, "Mbese si ndi umubenyamini wo mu muryango muto w'umu ya Isirayeli? Kandi si inzu yanjye si iri hanyuma y'ayandi mazu yose y'Ababenyamini? Niki gitumye umbwira bene ibyo?" Samweli aherako ajyana Sawuli n'umugaragu we, abinjiza mu nzu y'abashyitsi, abicaza ku ntebe z'icyubahiro mu basangwa bari nka 30. Maze Samweli abwira umunyagikari we ati, "Zana umugabane naguhaye nkakubwira kuwuhisha." Nuko umunyagikari aterura ukuguru n'ibyako byose abihereza Sawuli. Maze Samweli aravuga ati, "Ngurwo uruhisho rwawe, tereka imbere yawe urye, kuko wabihishiwe bikarindira igihe cyategetswe nkirarika abantu." Nuko uwo munsi Sawuli asangira na Samweli. Bamaze kuva ku Kanunga bamanuka mu mudugudu, baherako burira inzu bajya kuganira. Bukeye bwaho bazinduka kare mu rubungabungo, Samweli ahamagara Sawuli ari hejuru y'inzu aramubwira ati, "Haguruka ngusezerere." Nuko Sawuli arahaguruka asohokana na Samweli bajya hanze. Bakimanuka aho umudugudu ugarukira, Samweli abwira Sawuli ati, "Bwira umugaragu wawe atambuke abagiye imbere." Nuko abanyuraho ati, "Buhagaze aho nonaha nkumvisha ijambo ry'Imana."